amaza amakhulu angamashumi amabini onama Amadoda amakhulu angamashumi amabini anamane nezinto zonke eziphilileyo sisithu tumoko. Amen, amen, hallelujah.